niyo gisubizo rubayiza numwana w'imyaka 17 y'amavuko atuye mu mudugudu wa Kamashya akagari ka Rutagara umurenge wa Muhanda ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri mikoro z'ijwi ry'Amerika niyo gisubizo biboneka ko afite ijisho rimwe kandi hari n'amenyo yo hejuru bigaragara ko yakutse byose akavuga ko bikomoka ku bikorwa by'urugomo yakorewe na bagenzi we mu kwezi kwa munani uyu mwaka aravuga uko byamugendekeye
ane kosho muvande mwange mugasubiza umuntu twa niyori na sehungu na musenyeri baraje bangura gacupa bigaza amasaha saa mbiri bamubonaga dutahe tugeze imbere bankubita inkoni mu jisho mpita ngo hasi mpita njya muri koma
niyo gisubizo aragaruka ku bandi bavandimwe n'abaturanyi bakorewe urugomo muri ubu buryo akanatanga icyifuzo
hari umwe nanone mwene mama waguye yaguye mu murambi hakaba n'undi wita Samabwa Samuel Kadogo nabo bamenye bakuye mu jisho yo gutageza ariya mu rugo hamwe b'abayobozi nyine mukamfasha mbega bakananjya n'ikibazo cyanjye bakandihira amenyo n'amaso baze bambwira icyo bampoye n'icyo banjije n'icyo twari dukupfa kandi twari turi gutaha
Imana ishimwe ni mushiki wa niyo gisubizo bombi bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka aha Ngororero akibaza ku mpamvu urugomo aribo rwibasira
twe turasaba kugira ngo aba bantu bahora badukuramo amaso kandi ikindi bakatwica mubabaze icyo batuziza kandi umuntu agomba kwiba bakamufata bakamwegereza ubuyobozi ntabwo yemerewe kwicwa iryo tegeko ntabwo Kagame yaritanze
kuvuga ko bakorerwa urugomo bakabakuramo amaso bikageraho babica babashinze ubujura mera niyangira byumba y'imyaka 53 y'amavuko siko abibona avuga ko nta gihanga cy'ibyo baba bibye kigaragazwa ni nyina wa niyo gisubizo na Imana ishimwe
avuga yuko ngo baba bibye ariko ibyo bibye ntabwo babitwereka ngo tubibone cyangwa ngo nabandi babibone ahubwo babikora gutyo gusa mu bwiherero bwabo twabigeza no ku buyobozi ubuyobozi ntibubyiteho bakadutera ibyatsi ngo abone abasambo ngo nabajura ngo bariba gusa buriya bamukuyemo amaso bamukuramo n'amenyo barakubita baracoca
uretse abo bavuga ko bakubiswe bakabavanamo amaso kuri byo nansiya nyirandiga w'imyaka 57 y'amavuko nawe utuye muri Kamashya we birenze ibyo avuga ko umugabo we Amiyeri Kagogwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka nyuma yo kumubura icyumweru cyose umurambo we bawusanze mu ishyamba rya Gishwati bibabera amayobera
umutware wanjye abaturage ba muno hakujya mujyaka baramufashe baramutemagura bamwicisha imihoro baramurangiza tujya kwa ruzi n'undi gusa yewe umuntu yaragiye ndamubura icyumweru kirarangira ngiye kumva numva abantu bari gutabaza n'abagira ngo bajye kureba umuntu waguye muri hakujya tugiye kureba dusanganiwe
abaturanyi babahuhutiwe nabo bembeza iby'uru rugomo uyu ni Anonsiyata bihuye iki na mugenzi we Anonsiyata Nyirahagenimana dusanze mu mudugudu wa Kamashya
ko numvise ko gitera hari uko yibye gusa ntabwo bigeze bamugeza muno ngo tubimubonane twabyumvise gutyo nabo bandi bo nababonye ayo maso bo batayafite uko ari babiri ntabwo aribyo byari bikwiriye kuko umuntu iyo yibye banamushyikiriza ubuyobozi bukamuhana ariko nanone ntabwo umwanzuro ari uwo kumukuramo ijisho tujya kuba twumva ngo hari abahatsinze umuntu ngo yapfuye gutya noneho twabaze se yari ari kugira ute kugira ngo bamwice abamwe bakavuga ngo yari ari kwiba ese mubona mutwara impande yati ntawe tubona
mu kiganiro na Bwana Jean Maurice haba menshi uyobora umurenge wa Muhanda yemereye ijwi rya Amerika ko hari umuturage wakubiswe mu kwezi kwa munani uyu mwaka bakamukuramo ijisho kandi ko ababikoze bakibashakisha naho ku bandi baturage babiri muri aka kagari ka Rutagara nabo bakuyemo amaso ku bw'ibikorwa by'urugomo gana haba menshi yavuze ko atazi ibyaba uko byagenze uretse kubabona bombi badafite amaso na cyane ko yaje kuhayobora asanga byarabaye ku rupfu rwa Amiyeri Kagogwe bene we bafashe nk'amayobera uyobora umurenge wa Muhanda yabwiye ijwi rya Amerika ko amaperereza agikomeje
kugira ngo bamenyekane icyamwishe uyu mu murenge wa Kavumu uhanga ibintu mu murenge wa Muhanga
Uteza amatwi bakore urugomo barahuriza kukuvuga ko babibasira bishingiye kukuba ari abasigajwe inyuma n'amateka gusa baba baturanye babo ndetse n'ubuyobozi bakabihakana. Ubuyobozi buvuga ko bishingiye ku rugomo muri rusange kuko hari n'abandi baturage bakomoka mu yandi moko bagiye bakorerwa urugomo. Intandaro ikomeza gushyirwa mu majwi n'ubusinzi kugeza ubwo habayeho gukumira abaturage banga ko bajya baramukira mu tubari aho kuramukira mu byabateza imbere nk'uko ubuyobozi bwa bwijwi rya Amerika. Urugomo muri Ngororero sumwihariko w'uyu murenge wa Muhanda ahubwo no mu mirenge ya Muhoro na Kavumu havugwamo ibikorwa by'urugomo ku rubyiruko bita ibihazi. Nta shusho ya guti itangwa n'inzego z'umutekano igaragaza uburemere bw'iki kibazo. Benshi mu bakora urugomo ngo bakunze guhita bahungira mu ishyamba rya Gishwatiri riri hafi aha. Kugeza ubu bakoreye ibikorwa by'urugomo barakomeza gusiragira mu nzego zibishinzwe basaba kubona ubutabera. Ehwa gira ubusa bw'iry'Amerika Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.